love, a festival special for lovers. You're gonna be my only one if I give you words. You want me to be a lover, you're supposed to pay a rent. Little love is very expensive, oh. I'm very romantic if I see your pocket money. Usipone pawe kuna wenzako wanatamani. Kama ni fall in love, nanza na kufall your money. Ukinipea don itakujia mbaka ndotoni. Sali, salio, pesa inanipeleka ndio. Ukilinge uzuri mimi mwenye nao. Money's confusing my mind, oh, money confusing my brain. If I see my wallet, it's empty like no blood in my vein. Hata nguvu ya kupenzi kasina, pesa ndo imeshika mtima. Ukitaka nikuite kila jina, nipe pesa niwe wako mazima. I'm very romantic if I see the pocket money. Usiponipa we kuna wenzako wanatamani. Kabani fall in love, nanza na kufall your money. Ukinipea don itakujia mbaka ndotomi.
Life is
evil.